It's the kids, baby.
Kita napenda kukaa viti virefu vya ba, apendi ugali na daga. Kita napenda mapiza mabaga, anadai shopping Dubai na Ibiza, kusakata rumba, kuselfi na wachumba, kukutana na Messi Lebuba.
Kita nataka Ferrari, kita nataka Bugari, hataki kukumbuzi wala ngombe, anataka demu mkali. Kita nataka Ferrari, kita nataka Bugari, hataki kukumbuzi wala ngombe, anataka demu mkali. Maruani imepandisha maruani, maruani imepandisha maruani, maruani imepandisha maruani, maruani imepandisha maruani.
Nimepiga lambi, nimepiga lambi, najiona BT Cypher. Nimepiga lambi kwenye iPad, nimeomba bolabo na Casper.
Eyo piga manyanga, piga manyanga, piga manyanga, yo, yo. Kasema muganga, sema muganga, kita nataka do.
Piga manyanga, piga manyanga, piga manyanga, yo. Kasema muganga, sema muganga, kita nataka do.
Kita nataka Ferrari, kita nataka Bugari, hataki kukumbuzi wala ngombe, anataka demu mkali. Kita nataka Ferrari, kita nataka Bugari, hataki kukumbuzi wala ngombe, anataka demu mkali.
Maruani imepandisha maruani, maruani imepandisha maruani, maruani imepandisha maruani, maruani imepandisha maruani.
Nime taking trap back to the map. Yes sir, it's the Kizzy, what's up? Paka, check it, bro.